you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa body, wala somo china. Akika nita ikatia bima, eh. The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa body, wala somo china. Akika nita ikatia bima, eh.
Loco, loco. Again for me, hey. Kwa nisha mizu kasisi wala tatizo so fesa kiongeza na nina ongeza.
Baby go down, 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 down. Baby go down, 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 down.
Winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I call on you harder. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I dey call on you a dog. Yada. Say, make I tell you something. Ah, oh, my nature, oh, my nature, oh, my nature. Go down, down, oh, my nature.
Unajua nadia kweli mini nani.
Weni nani unampigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vyondani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa maana ye.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mbona mke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Yes, 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 manze, thanks manze, wase, manze, thanks manze kwa chisho, nafraya sana, manze, thanks wase, wali comment kwa the last show, manze, nye tulianza. This is another show, msisahau, the flip show, hapa ndani ya PPP TV, your boy DJ Yeza, Mr. Infinity, manze, leo hapa hivi ni mziki kali kali, mziki fresh, mziki tamu, manze, tako play ngoma fiti fiti, hapa hivyo tukianza, tumecheza Noti LeBrown na Chris Daniel, alafu yo baby good. Alafu tuka kutuwa, oh, ni baby go. Baby go, not baby good, baby go. After hapo tumewachezea Nadia na Sanaipei wangu. Hapo pevo mbele saa tunawachezea bado Nadia na Willy Paul, Mr. Mkunaji mwenyewe. Ama vipi, tuendelee.
kabisa. Nikune 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 kune 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 ma nikune kune 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 nikune kune 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 ma nikune kune kune kune. Bona kipimo usinipimie mama, wakati jasho bado sijamwaga, sijachoka, ndio naanza sasa. Utamoma haba ndo naleta mama.
Wewe mimi nina swali vile vile tena wili, unaweza kunipenda tena wawili, ama nikesi toka nandi naye ali, basi tufanye vurugu baby.
Usiwe na shaka, kama ngungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you, hakuna mwingine hata kwa majuju. Pepeta, 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 nga pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga pepeta, 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 Willy.
Nikune, 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 tupige kambina, ndo kabati feel your stamina, stamina.
Acha ni nate utamu kizidi ni besi gino, nizidi shama uno ni ikate mbaka kisi gino, nige sana mbono oja na veni bara kuko kenye jemtapenda bara tunajimwaya.
Oh yeah,
huyu mwenza ngutapenda
bara mule. Nadia,
pepeta, 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 nga pepeta, 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 Willy.
Nikune, 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 nikune.
Hood boy, honey boy, wamta Jutsu sana, yeah, you know I'm star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba ridi naka fry si konja. Ha, nivo, wana sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala, niki shika mic, pala madem wana, swala la la. Ha ha ha, and I'm only getting started, crazy not retarded. Rubies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia young, unique, kufa msota, so I'ma go hard.
Kwenye banki, mula implenti, funga biashara kama haileti. Kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi, ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy, au pia baba watoto. Mzee wa familia, kama zoro. Sipendi misozo, sifanye mtu aji, unakula kokoto. Natunga madikaga wakidai zamani.
Take a day on the beat.
I wait, I pray, I pray, I grind, I pray, I pray, I pray every night, every night and day, day. I say the grace. Hata kama kanipa kidogo, sinturungi chomusha miogo. Sina pressure, kupando kaninima. Neza washa tena kazima, kabumua tena kajenga.
That's why I'm humble, be humble. That's why I'm humble. Be humble. That's why I'm humble. Be humble.
That's why I'm humble. Be humble. Nasema je ni majukumu mengi, wengine wanakumind, wengine wakupendi. Kuna marafiki hata squeeze hata spend. Wengine pretender, wengine fake. Ewa kila mwanadamu wana doa. Isha kula demu hata kabla sijamua. Ila Mungu simshughulikoa. Tambua uwepo wako na ulikonitoa. I'm ready,
I pray, I grind, I pray every night and day. I say the grace.
That's why I'm humble. Me humble. That's why I'm humble. Me humble. That's why I'm humble. Me humble. That's why I'm humble.
Nimeshakwanga penzi la kulana, sijui nifanyeje, unanishangaza tambu swete mina kolea, unaniliwaza jinsi mambo navonipea na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila, na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila, na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby, tena
nataka kidogo, nipate
nipe yote,
nataka kidogo, nipate
yote yote.
DJ Yeza,
nataka kidogo, nipate
nipe yote,
nataka kidogo, nipate
yote yote. Umenishika taiti, umenibana na nifanya wako sifuru kuti. Unafuni maliza kwa sauti yangu ukiita, yani kama diva Cinderella senyorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe unanifanya minakoma kufata mwengine, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila, na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby, tena
nataka kidogo, nipate
nipe yote,
nataka kidogo, nipate
yote yote,
nataka kidogo, nipate
nipe yote,
nataka kidogo, nipate
yote yote.
Eh, thank you manze tena. That was the first set ya show ya The Flip manze. The Flip show yenyu, show moja bomba, show moja freshi sana. Hapo hivyo nimechezea Nadia Mukami, ni ngoma alirelease hapo hivyo nyuma kidogo. Basa hii tunaona hapo hivyo story yake inaenea, inashika vizuri. Yani yeye na Arrow Boy wanasema that they are in love manze. Appreciate manze na furaha sana if we find love manze, when two artists manze wana combine and they we find love pamoja. And then I knew there's something great on a plan. It come out very soon. Love pia hapo hivyo. Nimeona pia demo wetu pale wa alikuwa anaitwa nani, kuna kipindi fulani hapa hivi. Pia amesema mpata DJ pale hivi. Ame find love pia yeye. Love pia cost story mingi zime happen hapo hivyo. Sikia Samido pia yeye na msupu wake pale hivi kando, kulikuwa na fracas kidogo, but I think things itakuwa better pia pande yao. Alafu pia tusisahau kuna King of Comedy pale hivi, Eric Omondi pia amebonga akasema manze, kama uko na show na unataka come kwa show yako manze, hakikisha uko na nini place parking ya chopa. Kama una parking ya chopa manze, ni ngumu sana, itabaki hapa fomi huko juu kwa hewa, wasema huku chini wakimsikiza na chopa. Alafu pia tukiendelea, kuna wasanii wapya manzee wameko na ngoma freshi freshi. Kuna ngoma mpya pia imetoka mingi, Otile Brown pale hivi. Kuna ngoma ya pia tusahau, kuna ngoma fulani pia inakaa pole pole ya mtwa nani, Japesa na Timmy T-Dat ilifanya na DJ Lighter manzee. Hivyo hivyo tukiendelea, na pia tuendelee kusubscribe pale hivi kwa PPP TV. Pia tuendelee kusubscribe pia pale kwa DJ Yeza Mr. Infinity. Na pia usisahau endelea pale na ulike na ucomment kwa hiyo hapo hivyo The Flip. Tuendelee na muziki.
Ndio mrao.
niamka na mina utakajua nishatumia punch na hata sijapumua siziringa na imuli juni maua demo unazeeka demo pesa unatambua ilikatia ulengo kwa kakubali men na sijazoea hivo siku muliza kaya kwanga na Charlie men juu sijazoea hivo umezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kono pani kweni victim seti ni jealous unatibudo na bow seti ni wivu unatibudo na bow seti ni jealous unatibudo na bow seti ni wivu unatibudo na bow
nina kinyambis na kitashu mtakr ni Guzman yani madidi the man nina manchling na mangoto za kizintin matibia ni kiwa dress of this na mabaroda mi ukashi na kinyambis
kwenye matiki ukidig it down nichi
na ukini trace exo bago yuko ria ii ni kukufanya kadu mepachi kizintin na maayela wenye bomba
aje
ni masiwa ndo kubonga
aje
na kauka na fiwe nyonga
aje
kauka na fiwe nyonga
Yo kuonga ready ya kisabu mara utat Kibir mkufanyia kama sutra Uzga nipateka umibugda maluda aluta Alafu kutia uba mumonyesha Chuban sativa yononyesha Kuchain saliva miumsho Bile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer Demanite bro mimi 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 guy mimi Demanite bro mimi 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 ndaka bang bros
Ilikatia ulengo kwa kakubali mena Sitezoea hivo Kumulisa kayo kwa na chali menju Sitezoea hivo
Maribili bad man One time
For the king
club
just clap it
club
clap it
club
clap it
welcome the king
long time in the dance all alone man look at one that's in a competition we got different ambition me and them not a possible combination
sikiza tushachoka na michezo za kuigiza wandi pesa kwenye mfuko tushaingiza basi tingiza ganji maliza
huyo msichana Ana tingisha mwili kama kijani napenda Kienda chini chini bala Ana stedisha sana vile nakani napenda
hey. One time, sound it with him Bubble up, clap for the king Two time, sound it with him Bubble up, welcome the king
Clap for the king, clap for the king
Bubble up, clap for the king
Now welcome the king, welcome the king
Bubble up, welcome the king
Clap, clap, clap
Clap for the king
Clap, clap, clap,
clap I Logos Music
Alo mbidi, uko pande gani? Uko keja ndani ama uko ukambani?
Ni show plani gani ndo ni chuje manzi flani? Tukutane sahi ama to meet magizani?
Magizani itaweza, kuna pressure Piga moja basi leo ni kutesa
Isha piga isha weza, ni meichesa Weni peratiba vleta kula hii pesa
Nasikia kuna waresu wa power sana westi Wale wako sura mao ya wawesi
We wacha bana kwanza vlo linyonji liwateki Nikona mapicha kwa tenjesi nile kucheki
Uko west? Uko wapi? Uko na who? Uko na nani? Uko? 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 Uko west? Uko wapi? Uko na who? Uko na nani? Uko? Uko? Uko?
Aki umeni weka mku hapi?
I'm a pro, I'm a pro Used to be wa Africa
Kitoka mbali Oh mami meni pigia rally All of your friends Waambie sama honey Njoo ni konye shem rally Monday to Sunday I don't wanna look
I'm a pro, I'm a pro Twist a big wa Africa
What do you say? Mwiki cheki toka mbali Oh mami meni pigia rally All of your friends Waambie sama honey Njoo ni konye shem rally Monday to Sunday I don't wanna lose it to nobody It's in the gallery But I know I can drive you crazy Jiwewe sitaki liwewe. What I'm feeling, nishajua sitaki, sitaki nobody but you.
Mpate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joja lambona ulini. Kuna zile uneza set siku nibukia kilini. Tamu kakupoga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sija isomea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando post moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chikwangu na sifu.
Kitu kina donjo kwa lojo K1 tuko area. Onja kitu tamu bana. Delicious, so so sick, be serious. Who go within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rabiko kwa damu sana. Fena kitu tamu sana.
Fena kitu tamu sana.
Oh, ikitu ni tamu bana.
Ikitu ni tamu.
Yeah, naitwa bro, man. Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka kuna toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, kwa kidonda na nasikia kwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Well, ukisikia kiwaruzi ni kubonga. Si tukikula mawaruna, manyama joma. And I boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikusti ya mkamba. Ama call you take my number.
Manze, welcome back to the Flip Show. The Flip Show is a show that entertains you, make you in that mood, manze. Mood yenye una feel, manze, una feel fresh. Ukiamka pale hivi asubuhi masaa yake, anytime ukiingia uchiki the Flip, una feel yeye day yako imejengwa iko fit. Manze, kwa the Flip ni show tunaongelea about wasanii, vitu wanadua hapa nje ni nini. Hapo nyuma nimecheza ngoma ya Professor Amo, Nobody But You. But hali nishangaa Professor Amo pia anaweza imba na ameimba poa kwa sababu most time tumemcheki akidu comedy, akikama akidu makava za wasee pale akikam stage. Basa yeye amerelease ngoma yake pale apart from Professor Amo, nimeona Naiboy kitu tamu sana, ame collab hapo hivyo na wasanii kadhaa, ameka UB, Banbeka, Brida, Fena, hadi akaeka bro ya nani aitwa nani, akaeka pro yeah. Pro bro ya Christoph Maze, ndo bro mbigi wa Christoph naitwa pro, amedunga mafiti pale hivi. Hiyo ngoma kitu ni tamu sana, kitu ni tamu bana. By the way, the flip ni tamu bana. Maze, tuendelea na muziki.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. When to he comes, oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here. Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni ya chia.
DJ Yeza. DJ Yeza. Mr. Infinity.
Oh dear, oh dear.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. When to he comes, oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni ya chia.
Yeah, put it down, 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 get loose.
Okay, okay.
Put it down, 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 get loose. Yeah.
Nimezungu kwa na nyonyone kinyonya ma drinks. Wamebeba mamizigo zinajeza ga jeans. Hatufanyi video call, situfanye booty call. Come over girl, horizontal vertical. Dakitari wakafuti nimekuja kupin. Kama hii ni baraka itakuwaje sin. Chafu wanga sin, tunakuja na bin. Shida gani my idea, booty down don't fear. Tunatesa this year, that's a main idea. Kana kanikora kena bia this year. Tubebe don't fear, get down my dear. Gotea Gilberto, Johnny yako walking.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. When to he comes, oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni ya chia.
Put it down, 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 get loose. Put it down, 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 get loose.
Sexy.
Broke it,
put it down.
Bang ting trendy pale insta. Ameivisha na leo kuchoma picha. Na muivisha kikolongeza kishisha. Kuchi kuchi leja sinka muhindi. Mamuzinga kamenyonya kafirimbi. Kaki inama na karaid kifikifi. Na ipepeta pepeta na kaposho mahindi. This techie ni kamesi. Weni mfanika unabonga currency. Kana funja shingo kakiseti. Nira on the wall ako kwa luna piga selfie.
Intake of booze is alarming here.
So bad.
Ule the atmosphere. When to he comes, oh dear. I've kunwad all my beer. Kidnapping of booze is rampant here.
It's rampant.
Eka Nairo fear. Eyo boo is here. Suli ni ya chia.
Put it down, 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 get loose. Put it down, 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 get loose.
Nail kata vile na kata kucha. Mpate booklet amasha na wasupa. Jembe tenje mipiga lumbu tuku. Jicho nyamba taya nimechombo toma nduku. Hey, hey, utafika bae. Nikona busy, je plani neza kutegea. Koko shuo yuko busy, neza kungojea. Sing along, goma zango vile mochorea. Niko high all day, nazima kerea. Nastana kote kwa kicho na socks pia. Wanaitaka marengine, so mina wafea. Tunapati ndani kwao, situ kitokea.
Intake of booze is alarming here.
So bad,
ule the atmosphere.
Wanda
he comes, oh dear.
Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde.
Mapromota wabejaa na sababu. Mziki Kenya inalipa na sababu. Airplay ni kibao na sababu. Ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila one then. Ewa basai wanaruka kule, wakale wetu wanatoka teke. Wasafere mnataka ni wataje, waluya wetu bora kasembe, wajaka wetu anywaro matich. Costa Rica twa kuja madafu, wakamba wateso Turkana walia. Wakenya wote wanapenda kulinda, wanapenda kufunda, pesa zote zinaisha kwa dunia.
Zimba kazi, zimba kazi zizi, ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandi ziski, sitishiki ni kalitimiki.
Kukambe ni bambe tu bambe, umula mugu wa manganana. Zina makuru mugu funa cha, kubichane mazamu eliene. Acting, royal elodi na vibe, zaba kazi siso solar tribe.
DJ Yeza,
please don't kill my vibe. Tuetaringa njichi, mubi hype. Zina chongamba, zina wamba, one ye number, but people go in a gamba. Girl shake your bum bum, muziki tam tam. Bambe transporter, John von Stump. Kenya mambo VP, are you happy? Then he hop, yo budamu wensi wumbi. Are you happy? Then he hop, yo budamu wensi wumbi. Kenya mambo VP, are you happy? Then he hop, yo budamu wensi wumbi.
Zimba kazi, zimba kazi zizi, ana sura ya binti na kilizi. Nikiziwi jua kimpandi ziski, sitishiki ni kalitimiki. Kiku bambi ni bambi tu bambi, kasi ndizi matoke na nana, kasi mbuzi basi mtakunana, kasi nyolo atutaki ma.
DJ Yeza, DJ Yeza, Mr. Infinity.
Kuru kushukara kasha kuru kukunku.
Chibobo wangu, mgodari wangu. Chibobo wangu, mgodari wangu. Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana, mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboys, wana dance. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu.
Ya shida kali kali tamu tamu ama sida ki ki kienda kienda ki 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 kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda mhm kienda kienda ki 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 kienda 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 rende imekuja sepeteke wako teke wako sete wanataka kujipika kipekete stamina wameeka wamesete dancehall imesimamisha reggae. Stamina. Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda. Ki, 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 kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Mm-hmm, kienda kienda. Ki, 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 kienda kienda. Hey, maze gal ni kageto. Kana ringa ati mini msoto. Kana dai ati niwe wenye loto. Tampata atakiwa tupa loto.
Maze, I'm so happy, maze, this day. Nafurahi sana, nafeel niko na mood ingine yani ya ya hare, yani ya kuenda tu hapo hivyo nje kucheza tu ngoma yani. Kini sawa tu, bado utacheza tu hata hapa, wase wako hapo job, wase wako home, wase wanaendelea kuochisho. Ndileni hivyo hivyo, naona matweets zinaingia, ma comments, manini. Msichoke hivyo hivyo tu, wase wanatuma ma request hapo, kama nimepatiwa request mbili, nimezicheza hapo hivyo. Alafu pia kama sijasahau, kuna msanii mwenye nimecheza anaitwa Vendrick, atoka kule Kitale. Vendrick atoka Kitale, msanii ana dujo fiti sana, anapenda kazi zake. Kiende kiende, Nairobi tunapenda kudunda. Kuna ngoma yake pia inakam, baada ya rilisiwa, hii ngoma ni moto sana. Waseka uko pale nje, check on this man, ze ujamani, mbigi bazu fulani hapo hivyo. Kena tu Kitale, uliza tu Vendrick, keni stamba ya pale Kitale. Sikia vibaya sana kwa sababu time imefika, tunafuatuko tunafunga show. But usisahau next week same place same time, DJ Ezza Mr. Infinity, na msisahau kusubscribe na kucomment pale hivi na kunifollow DJ Ezza Mr. Infinity kwa all social media platform.
Just, tabidi mekufata for long. Just, uko sawa, uko poa.